zmusicafrica.com.
I got Doomf.
It's Nye on the mix.
Sangwa patimba na clue yandala mama kula bali kwa palelo bampala mayuno mi boss laka levo ze kotuli abastina takwa bamba bika mumba kuli kuli na sile asa to got the backup ya mashilu hello we start shut up fuck up cause I'm lonely so fast nigga lalap ya nigga can't be me cause na rio lulumbi la patesha nungu tishikati mwena kuma fans vala shala valesh kupona pitene pose pala shala fika baba atishani nififine chikala batipala mikapa buku pe Ndembe kwa mabazi pati Na rio lulumbi wishi wefina babazi pati Pakumponya paka sabuke milo pa So wala Flow pa Yeah W-I-S-E Pull up
Adunko Shkwela pati kwata wata woya Tekwa na kikira puta pita manika Pali na mkwiti Na chesi Lula kwa zi Lipitipo kwa tukwa kapote Spiti Mnike mpofu kuchimu Tumala nangani Pono kwa 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 k